kuibia. Najua we ni hustler, so buda joy is here. But since you're all here, nime grow na ile kizazi ya no fear. Hakuna jani kuja kwa mlango wako kukubishia. So sai, nipate tu ganji mentashare. Nipate ganji mentashare. Buda, nipate ganji mentashare. Mzae, ndo nimeanza job 2 days ago. Na track ni safe, ndo ningie ndani slando. Nili bribe nipate job jo, truki mchango. Mother ni msik, ako pale dando. Sijapanda mat ni safe, ndo ni mbaye dawa. Hoping manze, vitu zitakuwa sawa. So, niwache ganji mentashare. Please manze, niwache ganji mentashare. Kila mtu ana shida na yako staki kusikia. Ata ukini show nini, si ati ntasusia. Imagine, haikuwa iye yangu karia. Vile unanicheki hapa nina degree ya engineer.
Wife ana full, na mtu pia ni msik. Ile pina kunayo manze muda muulia. Usini sumbue, nikisaka makoboli. Ni vile 844 imetupiga mandole. Nipatie tu ganji buda mina shia. Nipatie ganji mina shia. Nipatie ganji mina shia.
Tume grow from the same struggles. Kumekuwa pia na wagondi kwa my sample.
Usinite mgondi buda.
Iza siku manisha kuita hivyo. The more unatumia hii kitu unakaribisha kifu. Niko na punch hapa, labda nikupe kiso. Kwa sae noche tui ganji minda ishia. Noche tui ganji minda ishia. Noche tui ganji minda ishia.
Oya, oya buda. Buda wacho fala. But unajua maparo wali spendo sana. Ilifika point mina wao tukako sana. I'm depressed bana. Nimona asara iyo doya chuo. Wangeni peni fungwe biashara. Irony ni my dropouts nyo madosi. Mina degree angu sina msosi. Buda nipatie ganji mina ishia.
Najua nani yako na ganji.
Nipatie ganji mina ishia.
Najua nani yako na ganji.
Buda nipatie ganji mina ishia.
Najua nani yako na gun pia nani yako na njora. Lakini nime decide vile future ntaichora. Wejua kwanza I'm the only son. Nime raziwa na single mom. At least ni mfraishe pon. Niache tu mom. Niache tu I ganja minta shia. Sitasema niache tu ganja minta shia.
Itabidi nime decide.
Niache tu ganja minta shia.
Itabidi nime decide. Buda pole bro. Hosi ya mtoi, wanangoja pale do. The government fucked up, ndio naangaisha. Nah, nilini, anga inaisha. Wacha mtoi ya leave madhako ashaona maisha. Lazima to choose, hata kama na chachisha. It was nice while it lasted.